yamani mapenzi. Kama upendo ndio niahidi, tutafika mbali Mungu shahidi, tujenge familia wote wawili. Oh baby, kama kupenda leo zahiri, najitoa kwako hadi kimwili, tujenge familia wote wawili. Oh baby, na kama kupenda ni zambi, basi niwe wa motoni kukupenda wewe tu, wewe tu, na wala sifanyi utani, mana we uko moyoni, moyoni mwangu tu, mwangu tu. Forever me and you,
me and you baby,
ah, oh forever,
me and you baby,
baby forever me and you,
me and you baby,
forever. Wanapenda kukomenti matusi, hawajui hili picha la kirusi, hii vita tutawashuti bunduki, basi wambie we baby, achana nao hawapambe ni nuksi, hawajui hata kuzifua chupi, wanachotaka penzi lingie nuksi, basi wambie we baby. Oh, hata nikikupa buku jero, unanipenda mpaka kero, hawajui unachonipa, basi wambie, na wala sifanyi utani, mana we uko moyoni, moyoni mwangu tu, mwangu tu.
Forever me and you,
me and you,
me and you
forever,
ah, oh, me and you,
me and you
baby,
baby forever me and you,
me and you
music.